Tiexo incwane Tien mawushiye simpepe msa Woko tandas Aye, kodwa akulungi la Eish Natinka hala mina Izo, namhlanje, nakusasa Ngizobe ngikhala mina Ngikhala mina Izolo namhlanje nakusasa Ngizobe ngikhala mina Ikaze bayangizwa na hayi Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Abadala Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Ayiwunzi Malume nombuzo Ucoloma unzi Kodwa mina ngidinga impendulo Malume Laika Tina Siyohluphe kunaphakathi na Ayiwunzi Malo, like a ya, tena ha Sio chupe una para, tena Ayonzi Kukile nga chanda haza Aishi zimpepe msa Goto aglu mginga We malu Katinka alamela Izo, namjaki Nakusasa ngizobe ngikhala mina Nathi ngikhala mina Izolo namhlanje nakusasa ngizobe ngikhala mina Ikaze bayangizwa na hayi Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Abadala Dancing it, she's in me. We want to, that's the way I'm in. So now I won't see. Belling comes by it, Sashueleza. I'm a talis now. Is on us about Sally. I Belling comes by it, Sashueleza. I'm a talis now. Umanu wawa Lami yafisa Shinji simekaya Koto aglu mginga Ayazai Aye Samile wanduma zatuma Ayochi Wela panana Koto aglu mginga Lama doko Natinka halamena Izolo namhlanje nakusasa ngizobe ngikhala mina Ikaze bayangizwa na hayi Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na Abadala Uqe phansi ngedu Shizimpe wemalu Kaze bayangizwa na I won't see.